kun radio sagale america ti radio sagale america utata kabage jmatat galgala ke sa salama walakka jil kabage sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi to korrat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amma jil kaba fagoof diyoda radio interneti satellite nail sati facebook idan do fajirtan dagge fatota kenya jalla tamo akamoltan kamisa sadasa kudalama barakumala mabdigdama akala kopsa etiopia timmo sadasa di barakumala mafkuda sadi kesumme sanke sanrani na modan diti motuma federala etiopia avloltota dabli summa tigray giddut waransi gegge samu torban tokkor dabrejira lolli kun war waransa ballatti demu malal sabatin sananno sanafille balatawu malajechun qintaltonni addo qabanni jiru magala jimma kesatti kannen kayo ihad fitan basu dafso chuwaturan namoni digdami jahidaman kajidan kantiba magalatti mesha waranaf qarshina la bir etiopia tikuma dibator batawulin qabamu ledubatu gabasale kanaf kabro daf fagatumra saganta kenya tin wolin trajin dagifato ta kenya producer in tamsa sarra fasil gabayyo tamsa alternative media wasu makakin desutu motigist gameti odu tansin dabar
attamoltan odu galgala kanaf qamnu kuno kan president of the united states filataman joe biden gorsa ofisani kan yero era ron clanin hogana bulchin soji white house gochun mudan klein enna bulchin sabarak obama hogana ojettota kan itana president biden ta un kan ojetan yotau ibe bola barakumala mafqud afurkesa ka etref debi kama united states akka kende sanif obama namatiga fatama kenani ftran Biden kalesa ibsa kennanin ilalcha siyasa adda adda walin muuxannoof dandeetti guddaa isaan nama mara waliin hojjechuuf qaban bulchiinsa hojii White House keessatti kan an barbaadu kan akkasiitii jedhan. Klein aangoo haaraa kanaan kabajaa jireenya guutuutittiin jedhan. Baayden amajjii 20 ennaa erbuu seenanii hoogana mootummaa Ameerikaa fudhachuuf karoorsaa jiranitti gorsitoota yeroo cimsaa kan ofii kanneen ennaa bulchiinsi hojii jalqabu rakkoolee mudatan keessa beekan waliin mari'achuu jalqabaniiru. President Donald Trump injifata muusaanii kan hin simanne yoo ta'u bayi filannoo kutaalee falmisiisoorraa argame ilaalchise himannaa dhiyeessaniiru. United States roobii kaleessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii guddaa galmeessitee jirti. Galmeen proojektii waa'ee vaayirasii koronaa hordofu akka mul'isetti guyyaa tokko dura akka galmeessame lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii 100,136 caalaa namoota 100,144 guutummaa biyyattii keessatti guyyaa tokkotti galmaa'uun beekamee jira. Galmeen kun itti dabaluudhaan namoonni 65,368 dhibamanii mana yaalaa kan dhaqan yoo ta'u lakkoofsi kun guyyaa tokko dura 61,964 ture. Namoonni 1,427 roobii kaleessaa du'uun gabaasamee jira. Walumaa gala Ameerikaa keessaa namoonni miliyoona 10 qabxiin 4 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 200,041 ta'an du'anii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni kumaan lakkaa'aman daandilee Itoophiyaa irra hiriiruudhaan tarkaanfii seera eegsisuu mootummaan Itoophiyaa Wuhaat irratti fudhateef deeggarsa qaban ibsaa jiran. Kanneen hiriira kana irratti hirmaatan Haleellaa Garee Wuhaat maadheeraa ayyaa ittisa waraana biyyoolessaa kan waaltaa ajajaa gama kaabaa irraa hanga ilaalchisee aarii qaban ibsaa jiran. Naannoo Somaalee keessatti hiriirri kun godinaalee 11 bulchiinsaawwan magaalaa keessatti gaggeessamee jira. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Mustaphee Mahammad akka jedhanitti tarkaanfiin seera eegsisuu Wuhaat irratti fudhatame kan dhaabatu yakkamtoonni dahatanii jiran ennaa qabaman qofa. Hiriirri wal fakkaatu Hawaasaa, Jimmaa, Aggaaroo, Samaraaf magaalaalee kabiroo keessatti gaggeessameera jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Jilli mootummaa Eertiraa ministeera Haajaa Alaa Osmaan Saaleef gorsaa pireezidaantii Yemaanee Gabra'aab of keessaa qabu har'a kaartuum keessatti pireezidaantii mana maree Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al Buraanii akkasumas muummicha ministeera Abdullaa Hamduuk waliin wal arguudhaan ergaa pireezidaanti Isaayyaas Afawarqii ittiin ga'anii jiran. Ergaaf mareen gam lamaanii kan irratti fuulleeffate hariiroo biyyoota lamaaniif walta'iinsa naannoo cimsuu irratti. Gareen lamaan ollaa isaanii kataate dhimma Itoophiyaa irrattis mari'ataniiru jechuudhaan gorsaan pireezidaantii Yemaanee Gabra'aab ergaa Tiwiitarii irratti barreessanii beeksisaniiru. Itti aanaa muummichi ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin kaleessa 39 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhimmoota Afrikaatti itti aanaa ministeera kan ta'an waliin haala yeroo Itoophiyaa keessaa irratti እንብላን መርገጌሰኒ ጅሩ ቡደመቀን ናኖ ትግራይ ከሰት ገጌሰማ ካጅሩ ሆጂ ሴራ ኤክስ ሱታኡ ቲቦር ናጂፍ ኢፍሰኒሩ ደንዴቲ ወራና ውሃት እና ጠብም ሲፈም ከነን ሀሌላን ረትራ ወተም የሚሰይዞን ራያ አዲስ ወራና ብያ እና ወለበባአን አከስመስ ናኖ ሰነኬ ሰጥቶላን ቱማን ሴራ እና ምርከናው ቆፋ ዱልስኖ ተጣበቱ አሜሪካ ትታና ሚኒስትሪ ኢሞቲ አፍሪካ ቲቦር ናጂፍ ኢፍሰኒ ጅራን ኦቡደመቀን ናኖ ትግራይ ከሰት ለብሲሮ አተተማሞቱማን ለብሴ ወጂውን ለብሲሰናን ወልቀበተለ ኢፍሰኒ ቲጅሩ ለነን ፕሬዝዳንት ማአሜሪካ ምልካይናን ጥሙረ ሙሳፊለ ኦቡደመቀን ገመጁ ተጋሚ ቲቦር ናጂፍ ኢፍሰኒ በገገመደን ቲንጀራን ቲቦር ናጂፍ ተመሳኔን ነገኝ ኢትዮጵያ ነገኝናን ሰና አሜሪካን ኢሱፍ ሙርቴሳ አከታይ ግበተኔሩ
ወጎተ ሄዱፍ በየወልት ቡኢን ሰጎሳን ራፋማጅርቱ ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ሎልቶተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፉምኖ ተወራናና አንኖ ግዱት ሎሊ በነመ ካን ቦደና ሀምቱ ተኡመለጀቹ ዳንጤን ጠልቶኒ ያዶ ቀበንብሳጅራን ኖርዌይ ኦስሎት ከነርገሙ ዩኒቨርሲቲ ቦርክነሰት ፕሮፌሰር ቆራና ነጋ ፎሪት ቡኢን ሳካታን ኬቲ ትሮንቮሊ ኢትዮጵያን ወልወራን ሰትሴንቴቲ ጀራን ወልት ቡኢን ሰካባ ኢትዮጵያ ናኖ ትግራይ ከሰጥቲ ኡማሚ ቶርባንደር በሎልቶኒ ኡዋሃቲፍ አማናሞተ አንማጥ ወራና ፌደራላ ሃሌሉዳን አከሞቱማን ጀደት ሜሻ ወራና ሳሙፍ እና ያለንት ትሩይ ሙምቺ ሚኒስቴራ አብይ አህመድስ ሆከረሰነ ዳብሲሱፍ ሃሌላ ሳሚራን ገገፈሙ አጀጀኒ ሎልቶተ ገመስት ቦባሳን አከገባሰ ዴኛ አርገመት ሎለሰነ ከሰጥቲ ነሞኒ ዲባለካው ማንዱ አኒሩ ጀልቀበ ሆከረሰናር ተጃጅል ኢንተርኔት ከንጭፈመ የውተው ጥንጠልቶና ከጀጠኒት ኩንሞ ኦዴፈኖ አርጋቾ አከሱመስ ገርጋር ሰናሞ ማበርባቺ ሱ ጥንጠሉፍ ረክሳታ ኤጅራ ሃል ኢትዮጵያ ከሳ ሃል ሃምቱ ከሳ ዋንጅሩፍ የሮንሳ አከ ኢሰወልት ቡኢን ስድራት ዴቢኡን ኡልፋታዳ አደዱም ማንጅሩ ሲደገፈ ገፈቴ ጀዱ ጥንጠልቶን ኩን ወልት ቡኢን ሲሱናኑ ዳንጋ ኢትዮጵያ ተለ በበልጨቹ መለያዶ ጀዱ ኡሜራ ኡገናን አበበቀቶታ ሱዳን ቶርባንካን አከገባሳንቲ በቀቶኒ ኩመለማፍ ዲበሻን ዳንጋ ካንጫን ዮተው ኢባንካን ለከዋማን ጉያ ጉያ ትገመሰኑ ጀዳን ሞቱማናኖ ትግራይ ለብሲሮ አተተማ ለብሴጅራ ግብጠ ተደርበ ቀበ ሆጂረካን ኦሉ ለብሲንኩን ወራና ትግራይ ረት በነመ ድረድ አበቹፍ አከታይ ሞቱማናኖ ሰናበክሴራ ካቢኔን ሞቱማናኖ ትግራይ ግብጠ ተደርበ ወልገይገገሴን ነገኘው መተ ትግራይ ኤጉ ፈከሱመስ ወይረራራ ኢሳ ኤጉ ጀቸ ለብሲኔሩ አተተማኩን ለብሰመይ ጀዴ አከይ ክለብሲ ከና ኡመተ ትግራይ ምርገ ሄርከኔፍ ካን ኦፊን ኦፍ ቡልቹ ምርከኔሱፍ ፍለኖ ግግጌሴ ሞቱማ ፉደተመ ሴራ ቀቡ ሁንዴሱሳፍ ሞቱማን ፌደራላ ሞቱማ ኡመታን ፍለተመ ከናኖ ትግራይ ዲጌ ኡመተ ቢቱፍ ወራና ኢፋታይ ዋለብሴ ፊጀዳ ሁምኒ እንጂ ፈተሙን ወሊገላ ረጋይኩን ሞቱማ ኤርትራ ወሊን ተውዳን ነገኝ ኡመታ በላረ ቡሱ ሳቲን ለብሲን ኩለብሰመ ጀዴጅራ ገራገሩማን ሲያሳ ሴራፍ መሪዳን ኡላንቱማን ቢያዲ ተሙንሞ ኤጉምሰ ሁምነ ኢትሳንቲክ ሰሙ ቀበቱሬ ካንጀሉ ለብሲን ሱን ሀታ ኡመሌ ካናንጎ ፈርካ ቀቡ ሞቱማን ፌደራላ አከለብሲቺ ጀዱት ሞቱማን ፓርቲ ተኮ አባ ኢሬ ገሬ አብይ አህመድ ስርነ ሄራ ዲ ጉዳን ቢየ ኦርማት ደበርሴ ከኑ ሳቲን ይጀዳ ከናብ ጀጨ ሞቱማን ሴረ ኢድሌት ፈየደመ ወይረረ ሰሙደቴ ተአቹን ኡልፋታ ዋንታ ይፍጀጨ ለብሲን ኩለብሰመ ጀዴጅራ አከለብሲ ሰናት ነገኘ ኡመተ ትግራይ በላፍ ሳጥሉ ናኖ ሰነከ ሰከንጅራን ፓርትሌ ሲያሳ ዮካን ዋልታ ኡንፋፍ ሞቱማ ረት ሆጂ ሽሮር ካራወቹ በሳሱ ስርነ ሄረ ሞቱማ ናኖ ዲጉ ሆጂ የክ ቅንዳይፊ ቡኡረ ሚሶማራን ሚዳጋኡን ኦርካዳ ጀዴራ ለብሲን ሱን ሀገሚ ፈከቱሩ ሂንብሰምነ መጋላ መቀለ ከሳ አንገዮና ተጃጅል ባንኪ ብልብላፍ ኢንተርኔት አዳንጭ ቱንሳ ስፔ ካሜራ ገመብራን ናኖ ማይካድራት ሁምና አዳ ትግራይ እዱሚናን ለሞተ አጄሴ የከፍት ኢንሰሰኝቱ ገገሰም ጀደም ኢታናዋ ጅር ኮሙኒኬሽን ኢናንዶ ሰራ ኦቡሃዱሽ ካሱ ኩን ኡመተ ትግራይ ረት ፍት ኢንሰሰኝ ገገሰሙ ኢትፉፍሲሱፍ ታይ ጀደም ኦሎላኪ ጅባ ኦፈማጅሩ ጀደን ጀቹዳን ሙሉጌታ ጽባ መቀለ ራ ገባሴራ ሶማሊያን ፍለኖ ፓርላማ ፕሬዝዳንት ገገሱ ኢላልጅሴ የሮቀ በመፍ ቦደት ሀፋ ካንጅሩ ተኡ ገሬን ወልት ቡንሳ ዱንያ ራቆራቱ አይሲጂን በክሰሴ ጅራ ብራሰልስ ከሰከማ ድፈተ ገሬን ኩን አዴምሲች ወሊ ገልቴን አበሙፊ መልቲን በይን ፍለኖ ፈልሚሲሳ ታይት ከሱ መይሰም ዋን እንጅራነፍ ያድሳ ተኡሳፍ ወልት ቡንሳ እትሱፍ የሮን አንጎ ከደረቱ ዋሚቸ ደበርሴ ጅራ ኦዱንገል ገለከናፍ ቀም ከኑም
ከደጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ waraan sumnota mootummaa Itiyoophiyaa fi kan akka walabaattoof ilaalu naannoo Tigraay keessatti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin geggeessamaa jiru biyyattii Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin lammaffaa taate Itiyoophiyaa keessatti gara wal waraansaatti babal'achuu mala yaaddoo jedhu uumee jira. Gara naannoo sana tasgabbii dhorkutti babal'achuullee mala ka jedhu yaaddoo kabiraa akka ta'e dubbata gabaasaa Mohaammed Yusuf Keeniyaa Naayiroobii irraa erge. Akka gabaasaa kanaatti waraansa torban lammaffaa qabate kana dhiyeessuudhaan lammiiwwan Itiyoophiyaa gara 8,000 ta'an lubbuu isaaniif daata argachuuf daangaa qaxxaamuranii Sudaan seenaa jiran. Guyyoota dhufan keessa lakkoofsi kun akka dabaluu malullee dhaabbattoonni gargaarsaa dubbataa jiru. Torban dabre keessa ennaa loltoonni Tigraay maaddee waraanaa mootummaa haleelan jalqabe waraansi kun. Achii booda muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed tarkaanfii waraanaa ajajan. Dhaabbata International Crisis Group jedhamutti sagantaa dhimmoota Afrikaatti daayirektara kataan Comfort Iroo waa'ee warwaraansa kanaan na dubbatan.
Right now what we see is more and more fighting, more and more entrenched positions by both sides.
Amma kan ilaalaa jirru waraansi daran itti fufuusaati. Gam lameenuu iddoo jiranitti miila gadhaabbatanii jiraachuu isaaniiti. Otuma humnoonni Tigraay cabsamanii humnoonni mootummaarra ba'aniyyuu aleellaa ofirraa ittisaa jabaa arguu malta. Lola akka riphee loltummaatti gama sanaa geggeessamu. Jarri Tigraay yeroo dhiyootti mootummaa Finfinnee jiruuf bulu laalcha jedhu hin qabnu. Waraansa dheeraaf babal'atu ta'uu malaa jedhu Comfortiroo. Eega mootummaan Itiyoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamu sababaa vaayirasii COVID-19 yeroo filannoo dabarsee booda yeroo bulchiisa naannoo Tigraay filannoo geggeessatirraa kaasee walmuddinsatu ture. Mootummaan tajaajila intarneetii naannoo sanarraa waan cufeef jecha odeeffannoon naannoo waraansa sanaarraa dhufu xiqqaadha. Rakkoon gargaarsa namoomaa agam akka ta'e xiinxaluun ulfaataadha. Dhaabbata Risk Advisory Group jedhamutti Toomaas Marfii xiinxalaatti kan agaa biyyoota Afrikaa uffee saaraa gadiiti. Yoo mootummaan loltoota Tigraay injifachuu dadhabe rakkoo daran akka biyyattiitti fiduu malu dubbatu.
The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF, and you know that would probably
yora yaw warana dabilisumma ummata Tigraay injifachuu dadhabe fonqolchi mootummaa geggeessamuu fireen jiru akka dabalu amma tokko mirkana kun gurmuulee waraana bilisummaa ummata Tigraayitti dhata qaban kanneen duraan mootumicha keessattu humna jabaa qabaniin ta'uu mala. Daafoonni fidu kan ilaale yoo dubbanne Itiyoophiyaan amma biyya raafamtuudha. Akka yaadutti walmuddiinsi darad dabaluuf yookaan immoo walitti bu'insoota bakkawwan adda addaatti sablammoota kabiroo hirmaachise kaasuuf haalli jiru baay'ee kennataa ta'uu malaa jiru Toomaas Marfii. Dilbata dabre kana muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa kanneen waraana naannoo Tigraayitti geggeessamu hoogganan hoogganaa waraanaaf hoogganaatti kan agaa haaraa muudanii jiran. Hayyuun siyaasaa awwalaloo karaa humna qawweetiin rakkoo biyya sanaa furuu yaaluun daranuu biyyatti addaan qoqqooduu akka malu dubbatu.
You know, this is a highly divided country along ethnic lines. The current constitution provides for people's right to self-determination in the sense of the ability.
Biyyi kun biyya toora sablammummaan baay'ee adda qoqqoodamtee jirtu. Heerri yeroo ammaa biyyattiin qabdu mirga ummatoonni dhimma siyaasaaf aadaa isaanii murteeffachuu, mirga hiree murteeffannaa ni kennaaf, akkasuma mirga biyya walaba ta'ullee ni kennaaf. Kanaaf jecha muummichi ministeraa walfalmii siyaasaa jiru humna waraanaatiin furuuf tarkaanfiin fudhatan gara Itiyoophiyaa diigee biyyoota rippaabilikii xixiqqoo hedduu uumuutti geessuu ni mala. Kun immoo Itiyoophiyaaf qofatu hin taane gaanfa Afrikaafillee daafoo haga tokko fiduu malaa jedhu Dr. Awwalaloo. Mootummaan federaalaa muummicha ministeraa Abiy Ahmediin hoogganamu garuu humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay irratti ka tarkaanfiin fudhatame eega loltoonni isaa mooraa waraanaa ka Tigraay keessa maaddeeffatee jiru irratti tarkaanfii waraanaa fudhatee booda ta'uusaa deddeebisee dubbatee jira. Muummichi ministeraa Abiy Ahmed wal dhibdee biyyi isaanii Eertiraa waliin qabdu xumuruuf carraaqqii godhaniif akkasumas jijjiirama siyaasa biyyattii keessatti fidaniif wal dhibdee Sudaan Kibbaa, Keeniyaaf Somaaliyaa furuudhaaf jaarsummaan gidduu seenuu isaaniitiif bara 2019 badhaasa Noobelii nagaa badhaafamanii turan. Amma immoo marii araaraa hoogganoota Tigraay waliin geggeessuu tola hin jenne. Mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise Itiyoophiyaaf naannoo Tigraay rakkoo kanarraa baraaruu. Akka malu dubbatu International Crisis Group irraa Comfort Iroo.
The continental body in the form of the African Union, one of the most important allies for the African Union but also for Ethiopia, the EU, are all
qaamni ardii Afrikaa gamtaan Afrikaa fi michoota gamta Afrika fi Itiyoophiya barbaachisoo ta'an keessaa tokko ka'ee gamtaan Awurooppaa martinu wal dhibdeen sun akka daran babal'atee to'annaa dhaan hin baanee fi biyya naannoo daranuu haala raafamaa keessa jirtu Sudaan, biyya tarkaanfii barbaachisaatti ce'aa jirtu Somaaliyaa fi biyya rakkoo ofii furachuu fi mootummaa haaraa dhaabbachuutti suuta deemaa jirtu Sudaan kibbaa akka rakkoo keessa hin buufneef maal gochuun akka barbaachisu irratti yaada furmaataa wal fakkaataa qaban. Biyyoota ishee barbaachisoof ijoo ta'an keessaa tokko waraansatti seenuun ammaa gaanfa Afrikaaf baay'ee gaarii miti jedhu yeroon. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo tarkaanfii waraanaa akka xumuramu yeroo naannoon gama kaabaa jirtu sun bilisoomtuu fi hoogganni haaraan keessatti gad dhaabbatu qofa jechuutti cichee jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. Baqattoota Itiyoophiyaa 17,000 caalan gargaaruudhaaf jecha mootummaa Sudaan waliin hojjetaa akka jiru ta'uu dhaabbanni baqattoota akka tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR roobii kaleessaa beeksisee jira. Jarreen kun walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaaf kan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti geggeeffamaa jiru dhiyeessuudhaan kanneen daangaa Sudaan seenanii jedha. Gabaasaa Keerol Vandanfookiif Maayikil Atit jaalannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Itiyoophiyaa kun yeroof waaltaa naannoo daangaa Sudaan Dudgii fi Hamdaayet jedhaman irra qubsiifamanii jiruu jedha ibsi waajirri baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. UNHCRiif aangawoonni naannoo walii wajjin namoota dhiyeessan kana qoratanii galmeessaa kan jiran yoo ta'u bishaanii fi nyaata kennaafii jiru. Kanneen godaanan kana keessa dhiirota, dubartootaaf ijoolleen kan jiran ta'uu UNHCR beekseera. Kutaa sana keessatti gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa qindeessuuf hojjetaa akka jiru mootummaa fi michoota waliin hojjechuun yoo lakkoofsi baqattootaa dabalaa dhufe deebii kennuu irratti hojjetaa jiru. Namoota manaaf qe'oo ofiirraa dhiyeessuuf dirqaman kanaaf mootummoonni biyyootii ollaa daangaa isaanii banaa akka godhan waajirri UNHCR kan kutaa sanaa gaafachuusaa daayirektara akka ta'an Kilementin Salaamii ibsaniiru. Kana malees kanneen manaa fi qe'oo ofiirraa godaananii achuma Tigraay keessa jiran gargaarsa akka dhaqqabu gochuuf aangawoonni Itiyoophiyaa tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniif Salaamiin gaafatanii jiran. Sa'aatilee darban 24 keessatti baqattoonni kuma hedduun daangaa Sudaan kan dhaqqaban yoo ta'u yeroo walitti bu'iinsi kun hammaataa kan deemu fakkaatu kanatti jedha UNHCR lakkoofsi baqattootaa akkaan akka dabalu dubbata. Mootummoonni fi michoonni isaanii qabeenya jiru gurmeessuun fedhii namoota dahannaa barbaadan kanaa guutuu akka qaban haalli jirus dirqisiisaadha jedha UNHCR. Mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gara jalqaba torban kanaatti mootummaa Itiyoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay gidduutti hookkarri hammaachuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsee gamlameenuu rakkoo isaanii karaa nagaan akka furatan gaafatee ture. Wiixata darbe walga'ii nageenyaa kan hoogganaan kaawunsilii abbaa biyyummaa Sudaan Abdul Fattaa Al Burhaan dura teessummaan gaggeessaa turan irratti ministiriin ittisaa kan Sudaan Ibrahim Yaasin mootummaan Itiyoophiyaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay hookkara irraa akka of qusatan gaafatanii turan. Kanneen wal morman hundumtuu ogumaa fi of qusannaan furmaata karaa nagaa carraa jiru akka gargaaramaniif iyyatan. Wal waraansi Itiyoophiyaa keessaa dhiibbaan ni geessisu kan akkaan isaan yaaddesse ta'uu Yaasin oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Hawaasni kutaas ta'e kan addunyaa dirqama haamilee irra jiruun nagaaf tasgabii kutaa deeggaruudhaan carraa nageenyaa jiran biyya ollaa taatee Itiyoophiyaa keessatti akka jajjabeessan gaafannaa jedhan. Kamisa darbe aangawoonni kutaa kasalaa daangaa isaanii gama Wed Al Hiiloo kan gara Itiyoophiyaatti ceesisu cufanii jiru. Eeggataa bulchaa kutaa kasalaa akka ta'an Feteh Al Amin akka jedhanitti haala naannoo daangaa kan hordoof koreen tokko naannoo sanatti kan hundeeffame yoo ta'u siviilota Tigraay keessaa hookkara dhiyeessuun dhaqqaban simata. Yeroo dheeraaf Sudaan keessatti xiinxalaa siyaasaa fi gaazexessaa ka ta'e Abdul Menim Abu Idris akka jedhutti hookkarri Tigraay keessatti hammaachuun kutaalee Sudaan ka ta'an kasalaa fi gadariif keessatti rakkisaa ta'uu fi daangaa irratti tasgabii dhabiinsa uumuun rakkoo gargaarsa dhala namaa geessisuu malaa jedha. Kutaalee Sudaan kana lameen keessatti walitti bu'iinsi gosaa ka jiru yoo ta'u daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaa irraa seeraan ala meeshaalee waraanaa daldaluu jira. Kana malees naannoon sun dhala namaa dhoksaan seeraan ala deddeebisuun beekamaadha. Kanaaf ollaa kataate Tigraay keessatti nagaan hin jiru taanaan gochawwan seeraan alaa kun dabaluuf jira jechuudhaan Abuu Idris VOA'f ibsee jira. Yeroo ammaa durataa IGAD kata'an muummichi ministeeraa Sudaan Abdallah Hamdok Itoophiyaa keessatti wal waraanaa ka jiran gamlameen mariif walitti fiduuf dirqamatu irra jira jedha Abuu Idris. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antonio Guterres hookkarri Itoophiyaa keessa hammaachaa adeemuun kan isaa yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Waajjira haadhoo kan takkummaa mootummootaa isa New York jirurraa dubbi himaan Antonio Guterres akka jedhanitti Guterres muummicha ministeeraa Sudaan Hamdokii fi hoogganaa gamtaa Afrikaa waliin dubbachuun isaanii gamtaan Afrikaa waa'ee wal waraansa kanaarratti hojjechuuf yaalii godhu kamiyyuu tokkummaa mootummootaa deeggarsa gochuuf qophii ta'uu ibsan. Naannoon sun rakkoo gargaarsa dhala namaa isa mudachuu malaa ka jedhan dubbi himaan kun namoota miliyoona 9 ta'an naannoo walitti bu'iinsi jiru sana cinatti haala lubbuun jiraachuuf sodaachisaa ta'e keessa jiruu jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Jimmaatti namoota ergamtoota IOAT gochaa yakkaa raawwachuuf socho'an 26 hidhee jedha bulchiinsi magaalichaa. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir meeshaalee waraanaaf maallaqa namoonni kun dhimmatti ba'an qabne irra jechuun dubbatan. Komii jiraattota keessaagii tokko kan namoonni hidhamaa jiran waan godinaa yookaan bakka biraarraa dhufaniif jechuudhaan kaasaniif ennaa deebisanis namni akka hojjetu godinaan qabu saban qabu nuti kan qabne ergamtoota TPLF jedhan. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi IOAT adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti torban darbe uumame hordofuudhaan magaalaa Jimmaa keessatti namootni 26 ta'an osoo yakka raawwachuudhaaf socho'anii qabamanii hidhamanii jedhu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir. Namoota qabamanii hidhaman keessaas miseensotni ABO 5 fi miseensotni paartii sosochii uummata Amaaraa ABN akka jiran kan isaan dubbatan lakkoofsaan garuu hanganaa jedhanii adda addaan baafne.
Magaalaan keenya magaalaan Jimmaa magaalaa jaalalaa tokkummaanii fi magaalaa sabaaf sablammiin keessa jiruu fi akkasumas magaalaa uummanni kamuu keessatti hojjetamuudhaaf waan ta'eef TPLF akkuma beekamu biyya kana keessatti waggaa lamman kana nu malee biyya kana bulchuu hin danda'u kan jedhuudhaan gara naannoo magaaleetti ejjennuudhaan darii ba'anii rakkoo adda addaa ergamtuu jiraatiin keessumattuu habeenii shanayyaa walqabatee kan jiru naannoo kaa dirree jeequmsaa taasisuudhaaf ergama jiraa gara kanatti argaa turaniiru. Naannoo sabaaf sablammiitii walqabatee saba walitti buusuudhaan amantii walitti buusuudhaan namni buskuqqaa ta'eera kun ergamtoota jiraatii waggaa lamman kana gaggeessaa ta'anii jechaadha. Kanarraa kaasee akka magaalaa keenyaattis qaamni nageenyaa keenya irraa kanaan galateeffachuun barbaada uummata magaalaa Jimmaatti hundasa gareen kun tarkaanfii adda addaa osoo biyya kana waabiraatti nuuntiin kan abbummaan hordofee to'ataa jiru ta'uu isaati.
Nama meeqa kan isin qabdan maal fa'a harkatti argattan waan kana kan isiniif mirkaneessu?
Namoonni kun kanaan dura eegumsa adda addaa kan isaanii meeshaadhaan irra gaarii jiru tarkaan fuudhachuudhaaf guddina ammaa kun filaashii ammaa kanarraa kaasee ergamtoonni kun barreeffama adda addaa karaa jiraatiin ergaa fudhatamaa jiru amantii walitti buusuudhaan sabaa walitti buusuudhaan fuudhaa turan qaama nageenyaa tarkaan fuudhachuurraa boombii milishaa keenya darbatanii milishaa tokko tarkaan fi kan itti fudhatan ta'uu isaati. Kanaa wajjin walqabamee qabame inni ragaadhaan karaa seeraatiin seera biyya keenya eeggatee tadeema waan ta'eef nu ragaan operashiniitiif ragaan namoota kana eeggatuun harkaa fakkaatti kan harkatti qaban namoota 26 walii waan ta'eef gara kaan irrattis immoo deeggaruudhaaf kaasee yaadaan maallaqaa kan warra kana deeggaran yeroo ammaa keessatti kan qaamni nageenyaa itti adeemaa jiru ta'uu isaati akka magaalaa keenyaatti jechaadha.
Durataa itti aanaan sosochii uummata Amaaraa ABN obbo Yusuf Ibrahim dhaabbati siyaasaa isaanii magaalaa Jimmaa keessatti waajjira akka hin qabne dubbatanii miseensotni paartii isaanii hidhamuu waliin wal qabatee odeeffannoo akka hin qabne kan isaan dubbatan. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni nu ga'ee hin jiru. Garuu haalli hojumaata walii galaa jiru maal seeti? Naannoo Oromiyaa keessatti irra deddeebiidhaan wanti argine gareen finxaaleessaa saba Amaaraa miidhu ni socho'a. Mootummaanis jara kana qabee tarkaanfii irratti akka fudhataa jiru ni beekama. Amaaruma mirga isaa fayyadamu yookaan qaaxxee isa irratti aggaamame ofirraa qolatu kamuu maka abinjadu kanakindu finjira. Bakka gara gratis wanu mabarata mida. Jadu, motumman awawshani wakan onekshani jad eka wamu. Sani mohid ato tawarana blisumma oromo jad anikan of wamen. Dubbihima zoni lita blisumma guta imma kanarrati dubbisudaf. Sababa bilbilino jannif ya lingone maf milkofne. Kantiban bulchin sama gala jumma oboti jani nasir. Mana nama tokkoti dolari Amerika tilmam nisa beri Ethiopia kuma dibatur bacalu. Karga miskan sandubbatan. Meisha wan gosa gara gara kabani sakasuma tuatamani ujacun kan sandubbatan ijran. Hogganam polisi magala jumma inspektor antana gitana torbanto kudarbe kisetti meshale orana seret abisetan qawishan shuguti go sagara gara kud alamafi kishafayo kamenensari dre orana akasmo simmo rasasni mesha orana gara gara katota mekanisandu beten jiratam magala jumma sababa yadone genya qabu makanko akkein cekefam nijechu tingafeten namote hidaman kisa garin warqani nyumma isani lalame gudnebrarra uhuni isani mirkanayit kanisan hidamani jechun kometani jiru Kantiban bulchin sama gala jumma obo tijani nasir imma kana nialu
godinam qabu saban qabu namme yakko jetu char namme yakko jetu sabani miti nanno dani miti lagani miti char nannira ne ergamtota woradun pati pelef porako ta ifani jale akama gala kenya tun godina kana nes makani fa njuru nanno kanat kan nanno bombi darbat mala seri darbat nanno kelle mollaga tawsa ta ci tawsa nes mattaqa sarat nes kan kase tawsa ti inimo garen namati o kingo dinane miti yakkana je sana kuma men amme kono lo mata fage tamale daga gudesa ati nanno kala tan godina jimmat namonne masaram da tika maji do da da ti skawol kuna mai wurtu fani male godinane o kin sama adbe ti miti chana
Magalan Jumma, Yeroan Makan, Tasgabbi Kei Sajerti Yechunis Kanisandu Batan, Uboti Janin, Radio Sagale Amerika, Fnakur Melka, Amburra.
Radio Sagale Amerika galgala keessa saalama walakka jalqabee aga sa'a 3 meter bandi 22 yookaan kilohertz 13.7 jatamishan irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 14.4 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 14.8 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu diffa
Dale bkaba durse bane gana ala warina ga ora de dinaga ora bula de bana ora naga angala galchuma ubare radda anga fama ndambula anuta ananinjara cokorsta wajala allata khaysanil madda khaysanil gadda bariku hagabbi Gada 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 gati saka gada yoga